Hello.
San Bona. Hey, Tamulan Dani to another awesome episode of Zatuba YLC.
Ndizina Rundro Major. I go by the name of the DJ Gox.
Sima inelanga DCZ.
Ano Rundi Mala Minitu Mokubachira ni Kani Zatu, Nyimbo Zatu, Gomanso.
Moyo Watu. Ina nasa ndi kuziwaza inu magai koma show ya lelonda yicha ili na kwamba.
Unena zona mzanga.
Ndikuti sugar and spice and all things nice.
Oh my God.
Amwenda stewero. Timbe kwa inu. Antinelli. Nyimbo. Nizani jina jomwe mtu ungafune.
Kuma magai. Kodi mkumbu kila kuma itina gambira na mprogram ya last week.
Ina nundu kumbu kila kwa basi. Last week na gambira na kufunika kwa information yo kuza na ndi SRH. Kapena nene kuti nkani zo kuza na ndi umoyo monga ngati zo mwezi machitiga mtu bima mtu. Akata msinku. Kupewa mimba. Kapena soza matenda opasita na pogona na ndi zina zudilo. Kuti ifewa sinyamada tizita kupanga zisanko zo inia pankani zimenezi.
Awesome. Kuma ano the $1 million question is. Kodi msigula lilo. Tika mbira na zotani.
Ente.
Kani bompo kuti timfere limozi. Zatia timfere kaya nyimbo ya mwino yocho kira kwa Senji. Akunena kuti onana.
Senji yana. Sistence on a box.
This is the letter of my love. Ananisi ya mbamba. Ozi sida. But I wanna tell you something, told you this from Manda. When I'm is up, we know, come up in a dumber. For a minute, I thought I'd betray the love. For a minute, I thought I was messing with my own feelings. Thank you for loving me. Thank you for teaching me how to love. Thank you for loving me.
Oh, Nana, oh.
Thank you for loving me.
And a song coming in from the reggae dancer artist, the female reggae dancer artist straight out of Malawi, goes by the name of Sanji Agunina Gudijana Spray.
Oh, Nana, oi.
Okay, there I say, Sisi. That was the man below Wuja, Wakabazori program, and the white idea. Dijani, the Nijani, many way watch idea.
Aha, it ain't the talking means the gox. I'm a of guys know so many move over there. Can you SIH be my owner good in the open here one bit? But imagine to join Yadis, a white name that you won a cabin of Kumpa Ice. Mata akubanga zitanko zofunikira pa miyoyo yao pankani zimene.
Ase, apo ndenda kumva kwa basi.
Oh yes.
Komano nkhani yaikulu ndione kuti kodi kuti wachinyamata afike poka ndi confidence kuti apange chiganizo cha moyo wake. Amene kuti akandi confidence kupanga my important decisions apo apa moyo wake angatani.
Aha, wafusafuso labwino kopya. Koma tatie ntimvere limodzi process. Eti, yo figure pamene po pamene wafusapo kusoka kwa Antinele. Amene watu atikusa bwino.
Kucheza ndi Antinele.
Masira bwanja sinyamata nonse kumwe muli. Lero ndifuna kuti tigawane nzeru ya moyo mungapangire ziganizo kapena zisankho pa moyo wanu watsiku ndi tsiku. Choyamba, peza ni nthawi yanu ya padera. Onetsetsani kuti muli pamalo opanda phokoso, pomwe simungasokonezedwe pamene mukulingalira za chiganizo chimene mufuna kupanga. Pewani kupanga ziganizo pamene muli ndi njala, mwatopa, simukupeza bwino, kapena mwazunguzika ndi china chake. Thupi lalema, kapenanso muli ndi nkhawa. Chachiwiri, siyanitsani ubwino ndi kuipa kwake. Chiganizo kapena chisankho china chilichonse, tikamalingalira chili ndi ubwino komanso kuipa kwake. Zisankho zina zimakhazo zilikiratu. Pamene mbali ina imatengera kudekha poyang'ana ndi kunika mfundo, kuphunzira pa zinthu zimene takhatu kumana nazo, kuyankhulana ndi anzathu omwe timakhulupirira, zina zimatengera achibale kuti atilangize. Mukamayandikira nthawi yoti mukhoza kupanga chiganizo, onetsetsani kuti mwayang'ana ubwino ndi kuipa kwake kwa njira yomwe mukufuna kutenga. Chachitatu, sonkhanitsani uthenga. Chiganizo kapena chisankho chilichonse chachikulu chimafunika uthenga wina wapadera omwe mukuyenera kupeza. Chachinayi, khalani ndi zolinga zoonekeratu. Zipatse ni ntawi ya uganizi na chomwe mkufuna. Chomwe mwako nzeka kupindula komasu zote sati ya zomwe mkufuna kupeza. Choi inga ndichi sanko choteo, ndicho ufuni kila kuti mufikire chiganizo cheni cheni komasu chopambana. Ziko mkwa mbili, tatie ntipitilize kulumikizana.
Kucheza ndi Antineri.
Antineri lukufoto kusabwini kuti zintuzi, ndi step by chani kodi?
Step by step.
Ea mwene, nangabu ntunga kujonga pa wanu kufika pa 5P. Umenikila tuwe ambe kaya pangono, 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 pajani?
Pangono, pangono. Basi. Kuchoka pa wanu figa pa 2.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Pa 3.
Mm-hmm.
Kwa, kena kwa figa pa 5. Aito awini really hope kuti guide imene ya kutandiza ni magaye, umezima kufutila nko niwezi. Kufiga point yosi bangira ma decision, ofuni gira kwambili amo yoanu.
Nde mina soru ena kumaka amina ni mafunso basi, mina fotogoza Antineri. Kabe naso mina mafunso ena, okuza na ujemberi wabu ino kumanso, kutamsinku, kumanso kani zobewa mimba, kumanso matenda, osiana, siana, obatila na pogonana. Inu yota ngurumiza ni funso lanu yoku 083-353535, kabe na 093-353535, ndipo Antineri, azai sesa kuta ndizani ni mafunso anu.
Ndeni yonu magai mubanga zimenezi ya kwa nalitawi yoti ifedo ngoleko miendo ni nyembo ya kuchokela kwa Akin Chambiko akuti coronavirus.
Samba madidema Akin Chambiko again Nendi kutengela chuma kabena chikembe sopano Lutundu kabena urumani Sisu tengela msinku koma nsoma gazi yizi Sisi kuwana nsoma deli Kali mwasamba manja Ndi sopo, pafupi pafupi ndi kumaya ndamo janta Kweli wachinga pakamu, kuma sopa mbuno Tukuma kwira kumanda kari Tukuma kawa mwani wafazanja Kama kwa mwala kukuma pida zanja Ndi kuchinga pakamu, kuma sopa mbuno Nishika mbono kama ya semura Nipewe kuchina nana Hakulu wote ni ananana Chika kara wata makuta nana Kukewa kukosa kuchiza moyo ndi mpamba Ndi kuri koko koko koko
And the top chart and the door data and the song coming in from King Chambiko kugamba kuza coronavirus. Here you tenga no mwenja ladies and gentlemen kunena kuti antu peru finika disisamba manja pafupi pafupi.
Oh yes.
Kuvala mamask.
Oh yes.
Komanso kuone tetsa kuti itakhala kumotani kidana ndi mzathu.
Oh yes. Ayu zathu voice ndimene kumveka through your speakers right now ndipo mulindine afana C to the Z to the Z aka CZ.
DJ Goxy right over here man.
Oh yes. Ndia se kuk.
Yeah, yeah.
Tikambevo za siri ya sababu.
Of course.
Iwe ndi ine ya batosi na wangabu zibuizi. Yonji.
Okay.
Ya, yusaka ya kati kuna ave bala.
He, tiye nazun, tiye nazun.
Inde.
Tunaka hako ndi buwenzi nditu.
Inde.
Ndia
mubwenzi wago. Kani yobanga jisanko ya nkani za SRH. Ima inda buwenzi ndipo inakutabiza buwenzi.
Pachatu last week jetu ndi naforo kwa sabuini. Kuti mwezi una ulu ose ndi makakumaya ndi doto ulo.
Inde.
Kuka unika kuti kodi mtu mwakamu. Mwadi buwenzi. Ndia ineso nkani itafiga stage mene yoyo. Yoti ina ineso ndapeza buwenzi ranga. Ndina wana kuti ichina iti nchofuni gira kwa mbili. Kuti kwa doto ulo kuti sababu itendeka.
Aha.
Kifa sina nga pamene popo ndi kuti inga tindu kuonika mtu mwanga. Ndiziweso kuti mtu mwamzanga mwadi buwenzi. Komaso tinga banke buwenzi kuti tipewe zindu zimene zingate kuono nga chukulo latu. Pamene tiliku gula eh ngaraji nyamata zinthu ngati zitizo ya
ndi information yofunikirayo ndidi
imene
ehe
komanso kunena kuti kodi munthu ukamatha msinku pali zinthu zanje zimene uyenekera kuchita komanso kupewa kunena kuti tsogolo lako likathe kukhala bwino ndi doto lamene kuma doto lamene doto lamene
hey guys gox wayankula idezi ndicho sela sindonjezera ndaba vadu timva kuzoya kwa nyamata ndisika na amene ali pa chibwezi ndi anthu ena kuti iwo mapanga bwanji ma decisions mu my relationships awo pofuna kupewa zovuta zokhudza sexual health yao.
Zathu ba wireless.
Timve kwa inu.
Bobo guys ndidaukera ndi zaka 18.
Okay, ine ndi Oble ndi zaka 16.
Ah, takufira ni magai koma zikutheka.
Ah, zwezi ka enawo.
Yeah, it's easy.
Okay, ndakufira ni magai. Alright, magai, mwamva kale kuti ndikufuna timve kuchokera kwa inu kuti maubwenzi anu, inu muli ndi zibwenzi. Simuli pa ubwenzi limozi, yai. Koma muli ndi zibwenzi zanu. Yeah, koma kumeneko. Okay, ndi tikamakamba nkhani za sexual reproductive health. Ndichani chomwe inu yo chimabwera mukamva mau oti sexual reproductive health.
Okay, ngati kwa ineyo, ndi magazo kuti sexual reproductive health ni zimene magazo zingapangia ma decisions, zimene zingakambirane kumaso zimene zimachitika pa thupi la mtsikana, kapena nyamatayo nthawi imene ukatansiko. Moreover, zimathandizanso kuti ineyo ndidziwe zimene ndingapange ma decisions zimene ndingapange ngati ine mtsikana pandekha.
Kuva mau ngati amene wa SRI chat, mafuna ngati kuti mwina mwake zimene zimachitika kwa ife ya chinyamata, ngati kuti kutansiko kumaso ku pewa members zosa kuzengera.
Ndeso pano ukakhala ndi chibwenzi chakuchicha ndithu poduka mphepo pa anthu awiri, how do you handle my issues ngaramene yo mukakhala pansi anthu awiri?
Okay, ineyo ndi chibwenzi changa tikakhala timakambirana kuti tizipanga ziganizo zabwino zoti tisapange zinthu zoti zogonana tinakhala chichepere for because umene upasana mimba kapena kupasana marenda kumene ndiye ndi zinthu zoti si zinthu zabwino yaye. Timagwirizana zoti tizipewa zinthu ngati zimene zogonana.
Tatuze kwa iweyo mubwenzi umene uli nawo ndi bwenzi lakulu, mumakambirana zotani komanso ikafika nthani nkhani ya yopanga ma decisions, mumapanga nonse kapena basi it's one sided?
Okay, monga kwa ine hivi, monga mwenye uri muru wabanya nizibambwe, koma kwa ine zima zilingia. Just because, nyeso ndi, I have my mind, nima fungi yeso ndi ziyangu kwa zine mwe wanga ndi maganizu wanga zi yangu, eh? Zine ndi ufuna mwe wanga. Sini kwa ningeso ni mtu zi yangu kwa zina jiji yose ni zingu panga zi yangu kufuna. Nyeso ndi, I have my own needs. Ndezi nyeso ndi, ine hindi kwa nori njiyo, ine wabanga desiyo ni baika, mwina wabanga kwa uga maganiza. Kuma nganiya sindi ujifia uri njiye, it's not fitting kwa ineyo. Nima muzo dine zi ndi singarani, singabange. Ndi, sini maro uri nyamara zingu panga ika desiyo ni ineyo without my consent. Kwa mbi, ishi mini makaka kumunu kwa kinyamada, ima kanka niogonana. Ndezo zodi muna ena mangu banga agree just because uri nyamara uja they are pressurizing them, right? Kuti apange decision ngati mene. Mangati kwa ineo, I have my own goals. Nima banga zina according to what I feel. Ndezo na muza mtu uri ineo, I can do this just because I have my own goals. I have my model uri ineo nizafaki ngati mtu wakutu wakutu. Ndezo I can just do things just because him wants me to do that. Ndezo it's very difficult uri muna mwake antu azika kuti akumvesi sodi, I think nkani tibange decision dosi batoka, dosi pamozi. Iwa mangu kutu nyamara uja apange, iwa zin kumvesi. Kwenye ineo sinimaru wa nipo sinigapange. No, in the Lola. You know, so, that's why they use girl power, eh? Kwa kwa girl power just because if it is the cousin of Yankula. Our voice is in Vega Guantu.
Eh? Our voice is in Vega Guantu, indeed.
Kani Zatu.
Nyimbo Zatu.
Moyo Watu.
Yeah, itu tafapo kuchokera kwa chinyamata nzatu pamene ama photo kwa za kuti kodi uo ma decisions ama panga bwanji mu relationship mao kunena kuti ate kupewa zinthu zosa karabwino zimene zinga ate kwa unogitela tsogolo lao.
Kodi nanga inu muma relationship sana ama kupangira ni ma decisions okuza sexual health yanu ndi ndani.
Inuru tilembere ni pa Facebook page yake ndi azatu kuti mwina aso nanu mufuna muzagawane nafe kunena kuti inu muka kalabasi kunyumbako kodi muma kalabasi ni ndani.
Inuru mkutela nduku gani zirangati makala mkupanga ziganizo zokomera inu ndito gululano tati ya ntivele nyimbo hii mshokela kwa chinyamata azatu band akutichi nzatu izizi.
Ndimeneyo chinzatu ichichi coming in all the way from the Zatu band kwa masee sizi ile ndikufuse kodi iwe ukakhala basi uli ndazi nzako kuti mwina mathau kambirana nkhani mene ya SRH
iwe uli kuti
yeah of course ine ndiyo ine of course ndikuzaka kuti makambirana komano timfunaso ndikuonena kuti tawi na yake mtu you are influenced by the decisions that you make in life just because of your friends.
Oh yes.
Nde umafunika kuti you should surround yourself ndanto kuti mukugambirana zinthu zanzero. Osati basi daily mukambirana zinthu zofuira. Koma kugambirana zinthu zanzero kuti ase kuti moyo wathu ufike patali.
Ai zvona zvinhu
zvinthu tiendese A B C
D. Ai zvona zvandizoona gox ndivadi ndichofunikira mtu kuti ukhale ndi nzako kuti mukakhala basi mutha kumakambirana nkhani zofunikira pa miyo yathu.
Koma somina tali zvinhu zvapezeka kuti mina anthu avomba ndi makamba za relationships. Anthu avapeza kuti mina ali mu bwenzi ndi partner wao. Koma chifukwa kuti akulandira peer pressure from the outside. Kupezeka kuti akupezeka kuti akupanga zinthu zosakhala bwino because of the outside. Ona? Kapena mwina somwina chibwezi yao kuti akumene fakuti sakumvesesana. Fakuti wina akutenga maganizo akunja. Koma osakambirana iwo pawo kapena bwino. Ndi anthuso pena paga amene amatipanga surround. Tisaname ladies and gentlemen notes amene mukumvera zathu pa wireless. Dziwani kunena kuti anthu amene akupanga surround na anthuso amene amatha kupanga influence iweyo chani? Moyo wako.
Ya. Mapanga pa moyo wako. Ndi umafunika kuonetsesa kuti kodi nzanga amene ndikuenda naye. Andipindulira pa moyo wanga.
Mhm. Ndi asesizi. Koma sewero la zathu kumbuka kuti nasira potani.
Asegox.
Ehe.
Tikwa ndi runda avocado amathandizana. Kena kwa gutsirana madzi. Kena kwa avocado wamba kumiyangana chikondi mwina mwake. Karu ndi chichitike ndi chani?
Eh. Kani ama relationships is just me. Ndikuve kuti mwina lesera mina kuvera zathu pa wireless right about now ladies and gentlemen. Now you are very curious kuti nakuti kodi pamene mazita motani pakati pa anthu awiri amene wawa. Koma na state tisandamizani. Business line is ndi kumiendera.
Ah kwa basi.
Ndipo ma customer aka kusangalala kopya. And the one thing that timayenekera kudziwa anthu rosa amene kupanga business. Customer service is vital. Anthu amene akubwera kuzagula zinthu atreate bwino. Apange treat bwino bwino. Asangalale nayo kuti maso zataniso.
Asabwereso. Ngati mena wapangira mphaso ndi karoto.
Of course. Ehe.
Kwa zinthu zikutani kodi?
Zikuyenda.
Apakai apatete ndivere Moses tevelo la zathu.
Alinasi kwa bwaro anthu afuna gure madzi pita kagulitsi.
Ah, atiji. Kodi mwamba geni ya madzi akumwa?
Yakai.
Wande mwaita atu.
Timangoenera kuti ero sizimaenda atu. Koma kuti anai maganizo alinasi amene. Akaro mwamva koma zomwe tane nazi? Uli busy uri ndi foni.
Ndine usoni uyu. Akuvuta atu atiti kambirane zomwe zinachitika ku disco.
Ku disco? Kunachitika cha?
Ndinavina nai nyimbo ina yake ya slow slow. Nde zinapezeka kuti basi zinakisana.
Munatani karo? Basi sanduze kani mafunsira nje soka.
Inu nanu ndidzabobo. Ngati ndizobisa
ndafuna chani Nelson.
Eh, akuti chifwa chake sija nde basi. Tambapo chibwezi koma ine ndamuza kuti zinango chitika koma tati tikambirana.
Ngati wewe kuti palibe chiri chose. Ndakuti palibe china chose basi.
Hayi ndinu. Koma yeye sakufuna kumva tu.
Kale koma tangomuyankhani munthu.
Eh, waona to kuti ma message sakuthandiza ndi wangoti ayimbe. Hello. Yes, Nelson. Okay, zabwino. Eh, TK. Apa patu ndi basi ndapita ndikakambirana ndi Nelson pamaso kuti akandivetsetse.
Okay, zabwino. Zabwino zonse.
TK.
Eh.
Ndrama ya madzija iyi. Koma pajaru tikuyenera tikakumana ndi Joseph Youth Center.
Oh, paja zabwino ali nafe.
Kodi mawazi ndapange bwanja ndineri.
Oh, uzilenga kachipeso nkoma chosatsitsi.
Oh, chabwino. Nene majosa ndizaru nkola ndi majedwa ine.
Chikondi. Ukuchita bwino uri kumandithandiza musaluni muno.
Eh,
panopa business ndiye yavutirato ndi matenda a COVID.
Eh.
Komaso china, ine ndifuna kuti momwe kukulama, iwe ndine tisimasukirana. Usamandopa kundifusa china chilichonse chokhuza moyo wako. Wamva?
Himwana ntine.
Eh, ndekukhali mozi nthaitari. Zizi tandizira pankhani imene.
Murelezi.
Yetu. Iwe ndine tachokesana kutali ndipo tadusa muzambiri. Tikuyenera kudziwa zomwe zikuchitika moyo wawina ndi nzake. Iwe ero ndi nzanga sopano.
Izona dantineri. Ai tachokera ndi kutali. Elili kali jambwe zimutandisiya ndi khari musaluni moyo kuti ndikonze.
Ndimakuphunzisa ntchito ka.
Kuma notsukulira ndinganaphwanya ndi magicians azathu bani. Ije pandazwa ndonthandiza kumaliza ntchito ija ndekani kana tanika ini.
Koma ndewo kana phunya ndiza thubani.
Anti.
Sizi kana kha bwino.
Abali ndipo. Baba ndamaliza kuti mwandituma zijanti.
Oho.
Ende mafani tabia ndikakumane ndi nzanga.
Okay, chabwino pitani. Komosa kachedwa re?
Anti neri.
Kusaiwale kufala mask kuchinga kama ndi mpunoto. Corona wavuta uyu.
Eh, hey, yes car.
Yes, no sir.
Eh, ndewa fika nsanga. Niona ngandidi kanthaya itai.
Mazi, si boru kudiki chana thaya itai. Nenyamu kanthaya omweja.
Ah, okay. Ndewa kuti banja se. Suku ndifira.
Aya si. Usati panopa mwamwina tsogurumu.
Ndiyo ni mwangu tisha yamba after kisichi.
Chayamba chani? Chibwezi?
Ya ka.
Aiso, sisi mwangu yamba nwa didi, zimei zija.
Asego magawa. Mwuti kisichi janebe tendo zende yose kwa yoyo?
Maneso. Ineo ndi bebeze uwezi tajika zimei zija zinde unina kupasa magani zote tamba chibwezi. Kuma ineo ndepa nopa za chibwezi zia. Isi ndi kuzifuna.
Ah, okay, yabu yu. Ndamba, nga kaya nduwala nga rungu funa kufuna jabi.
Inu, palipe jote ndifutili hapa. Kweru kujua kari pupoza hii. Chibweza ujima funinga kuri mtuzilinga hii. Buna wino, masa rungu kwele hii. Jasizi matabwino zijai.
Aja wino kalo, ndakumfa. Kuma utuwa jani, ndamangu kuri muna likakambia na maso urusi na waka.
Aine usuni. Nde, tona, naru ndindi zingapo zote ndijide.
Ah, okay, bom, tona.
Ainafi, TK, pipa ni ndu mandiveza ndiri pakati potaipa. Ndiwembe programu ya Youth Center.
Ah, osa dandaula nti Josephine, mkoza ubiti liza utaipa hako, sirijedwa efe.
Ah, okay, chabwino. Hmm. Kwa mwe ulibwanji?
Ah, mwe ndi ulibwino. Tambaru guli samazi ya guma. Tebula ni panova siru magoni laru ninjara.
Ah, okay. Nkani hey. Ya buino.
Kumari nafe runda minari nizugu usani, nizugu itabwiria.
Oh, hey, ukuti buwanja linafe.
Auntie Joss, ndi magani ziazazi jamani na jeni kuti ndizaka na mkule pa wairesi. Nde ndukumaka hika kuti ndizaka kwa nisa.
Ah, zosa vuta kwa mkule pa wairesi. Ndingatimino ujitila papa amuru. Palibe usiana wina kuli wonsi.
Kumandizaka na mkula jani. Kapena zo kuza katimino ya kansi ya kumulaji belegeo.
Alinafe.
Yes.
Iwe munga nsika na mwenu andila katimilani nsemuili. Ukuzo foro uza mwumu izinalili. Uta andila katimilani. Kaya so manta ako.
Hey, manta andinali na opa katimilani yamba uja. Ningona nga rizoa kwa mbili kundibaya. Kumasizi na ye kwa mbili nga mwumu indima embegezi.
Ya. Ndi ukuzo foro uza zintonga dizimini zozo.
Ndi zo savuda. Ah,
siri ya kodi. Wafika mtawi yake. Loa.
Zabu jiko?
Ii, babora avocado.
Ii, kumande wa jeduaru. Ndima nguriba sisubwe laru.
Mata ndiza ntineri ilu kukukonza msauru ni yao iji. Ndesu nkana wa sanzikansa na marizi. Yo guzuwa kakutisa kananti ululaka.
Eh, ni madabu waru. Ndati, ii, muna atipu ila nsuru.
Eh, avocado, wengi kukukire ifuwa jani niyo. Nde kuri ndesu manti ya ngana. Kudusi ndia mkwiso kwa ngana umbali. Na huu naru kuri ntango figo suku ndia ngana.
Ndikopa kusa wisansu ntende ngaritsi kulijali kunsinja kuchu. Ungambe kundi tawansuru mwina.
Ni avokado kuchika nikisha ndijia nisui mwini ichali. Paru nde ineso nde inasua ntendele. Indi nkava zina zake ntuwe mwangamu.
Hey, inesuru. Maziwa inaende ntauna mwina mwani kama sofa raso nyua zija. Ish. Ndi wangu funa ntaku kisari. Ndi wangu nangu saba ngono kuma ndi nangu zibweza basi.
Akuma avocado kana ngundiki somo pajani wewe.
Si. Umone kama mtu ndiwina wina. Kama mabwino mwina mwanje ndende mapore kana taka banga za mbili mwe bajaru.
Eh kama ndi ndachabwino kuchoka ru. Mafuna tigonane.
Eh kumene ka.
Eh kumande dzongo dzidzimutsana. Umene ro avocado ine simafuna uzagona ndi munthu osakonzekera. Azungu chitika dzije mangu dzije zimakhaura ndithu amaringa nazo matenda ina mimba ndeyayi. Sanami.
Ah, kumandizona. Ujua, sibu inodi kuchira zintuza kwanzekira. Eh, mawilaka tokona nazo mazangazine.
Inde zindi ya ngai narunanga. Kwa ngari idaka ya muzufu wa zonyi wa zijabwa.
Chiko. Kuma ujua, ndakube isa zofa asako zija. Unasi ya kunsinja rupacha.
Isi, yes. Isi kumukwambia voka. Njibu ni mungu wena ngari kutibasa zinasua. Ifo nina buwele ya du kunsinja kujua kumakuma. Sina zivezi.
Sina kazi siya uranta wakubeli.
Eish.
Dina ngozi renga kukwa kwa nigira basi.
Okay. Eh, kuma kisu jota kana cheka tsu mene ni jaro wa mpapokado. Ungo di ruti.
Shhh. Samajira kukua nanu. Sima nandiri po mpobanji.
Siria, wafika muntawe yake. Ainafe, uyu ndi Stelia. Nesu anandi lakatumina wa kansa ya kumala chibirikiro. Kari kari, asa mbo pere gudadziko lose.
Kute logo? Yeah. Kumande zabu ino bwanji?
Stelia, uyu ndi Ainafe. Uyu ndi DK mbali wake. Kumala nafe ya funa ziri mbikisa atika na kulandi lakatumina wa kansa ya kumala chibirikiro. Ngalizumeno mafuna wabanga iwezicha.
Oh, nkani yabu inotu. Tiko za umabangila limozi. Maga maga pote Ainafe wala ndira chaku mene katemirayo.
Ya muzi mbigitana lutandi zana. Ainafe andin kakuti sawanita. Kuma inendu zori muzi mbigitana.
Ya danti josu. Ndi maopa kumabula panopa tilipu awidi.
Yetu. Tisa maobe feo tilipo. Tilipe manta uti mtisogolo muti za futika ndi kansa ya kumulashi bilikiru. Ndi fote tezedwa.
Zona adisteria. Ipe ndatika no tsogola.
Anzatu mulibodu. Ndi asteria. Mwana wabilika yonduanda.
Tigei. Kungo figila mafunso.
Sana lakwitse kufunsa. Mwana yundu wanga, TK. Ndina bele kantaka kamiziro kukwatiwa. Kuma mother group, wana zandu chotakwa kubanja hako.
Izo sakabu inoto. Peva.
Siku omo, buwa ndina joka hako. De, andi josu. Ndima fukuti pali mwayoka ya nkula za kansa ya kumulashi bilikiru pa wireless.
Inde, Stelia. Nizo mwaji magambia niwe usana sige. De, unguti johina basi.
Ndi menese ulala zatu ulaye ndera siku lalelo magai. Tamvela limozi karo ndi Nelson. Akukisa nangakale karo ntau yosei wakala kunena kuti iye sanga pange chibwezi ndi Nelson. Kwa dinde zita mwanji kuchokoloku. Shaa!
Fusoru labu ino limenero. Kuma soru na hea alinafe anabanga jiganizo jabu ino wambiri. Kupida ku youth center. Kukafu sisi itandi tu za katemela wa kansa ya komulaji belegero. Ngati kulikofu nigira kute alandire nso katemela wina. Iziru zampa samuaye kuta kaya kuleba wireless ya ganema. Kuta kari mbigiteso asika na onse aza kana ni kuti nao agala ndile duka demina mene ya kutana ndiba tenda mene wa akansa ya kumulaji belegero.
Ndiba rupungu ina ole osewa kuza na katemina wa akansa ya kumulaji belegero. Ndiza umoyo monga ngatizo mwezi majitika mtubi wa mtu agata msingu. Kupewa mimba kapena soza matenda obasi anabogonana. In short kunena kuti sexual reproductive health. Muta kuzipeza kuma youth friendly health centers. Kuma klinik ndizi para zikuru zikuru.
Ifero hapa ndeta kambapo kwa mbili. Kuma nangainuwa mene mavira zato pa waide siyo. Mwatulapo chani. Gawana nina feduzi mene mwatulamo pa Facebook page ya tu, page ya gendi ya zatu.
Osa wala so kutumiza mafuso anose kwa Antinelli via text message ku 0833353535 kapena 0933353535.
Koma so manena kuti mpini yobweleza ndiyo ima kayo wala. Inurumu takuvela so maprogramu atu azatu wa wireless. Pupita pa www.zatu.mw. Pamene bo mkabeza nyimbo zose za zatu band. Koma so maprogramu ose aba na aba zatu pa wireless.
Ay, very important indeed. Tia nitipeze information niyo yeni napa nkani zo gona na ndi uje mbele wabu ino kutiti zita ndizana kubanga zisanko zo yeni napa moyo watu ngati achinyamata safusa anaja jani godi
anaja pula mwene kwa masu tukunena kuti antu feru tumafuna kuti tosti tikali ndu moyo wabu ino choncho sambani manja ndi sopo pafubi pafubi kwa masu valani maski kuti mkate kuzitileza kumatenda a coronavirus
kwa masu osa iwala kulowa na umpikisano omwe titi na opa nopa zatu pa waile si
mwina arwinu kukala mene mungu tatabe na umpoto zosia na siana zimene zita kai zikubele gedwa mumpikisano meneu.
Kodi ino yoro mula wena mumpikisano meneu tiyanke nifuso hili. Kodi ndi zintu ziwiri zanji zomwe mwapunzira momu zatu pa wailesi. Zo kuza nandika temela wa kansa ya kumulaji belegelo Malawi kwa tiga na zaka naini. Ndato mizani mayankwanu ku 0833353535 kapena 0933353535 kapena turumizleni mayankwanu patambalatu la Facebook zatu.
Ia hiru ndizo safuta kudi numpati nao mpoto zimenezi. Chanzelu loa ni nao mumpikisano meneu lelo. Mtikula lelo tumulani ndi ine DJ 11. I go by the name of DJ Gox and Mr. Arita himself was in 90 Zanga so you.
Amfana olive akajaiva amfana C C2Z aka CZ. Ndipo inu magai mumamvela zatu ba wailesi.
Ukani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah, zatu ba wailesi nditilu. Wela ni wano nose, chetera ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, mafilu. Yeah.
Zatu, zatu.
Pani mozi
nukubira bato koloni
zatu.
Zatu, zatu.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu,
wailesi. Zatu, zatu. Wailesi.